now Juvenile's crazy. Goldie Maxi.
On that.
Juzi nimekopa vikopa, nadaiwa benki, mikopo ereweki, inanipa stressi. Kile kiwanja changu cha goba bado kina kesi, wamesema sikipati paka ntowe noti. Ukiona nimezima ujue na stressi, ukae mbali nisije kuzingua. Hizi shisha na enezi vyote havipandi, ni stressi bora zitaniua. Na 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 na
kaushada 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 kaushada.
Alile gari langu la mtoko leo limepata ajali, na zile nyumba zangu za mkopo zimetaifishwa na serikali, na bado nadai warejesho. Usiku singizi sipati, hii mikopo ya kausha kiboko. Nina stress za kimaswali.
Ukiona nimezima ujue na stressi, ukae mbali nisije kuzingua. Hizi shisha na enezi vyote havipandi, ni stressi bora zitaniua. Na 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 na
kaushada 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 kaushada.
Na 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 na. Hizi shisha na enezi vyote havipandi.
On that.